Exclusive from ZambianKids.com.
King Nacho the Balulem Bari.
Guru!
Yamada Steve-O.
Listen. Let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa on the watch. Still eko punzi la bossy. Yes, of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juvacheva nduwene, simu kambisana, but iwatamba my status. Ii ni tape ya mene, istada mamuvi yako mudale. Liko dangerous, ima screenshot itumene. Na mashare, share ni secasi ama jealousy. Zauna za secasi, out deliver. Nga weke fiki anga ina pregnant. I'm clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. Yes, protect us. Ino ni legacy. Help my jobless homies, upeza vakanzelo. Na mwe magaizo satu. Vela nyansi mani ni mdoti chiwe na magazi. Mfuitu na taivofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain you wapoka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy vala glove. Do things quietly. Pukuta magrams ya keke kumbovu.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, koma linda maza pitendi bozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chakumchi machichoke.
Never call your ex. Utiasa lilomba my ex. So erosion ni munda wakale nga kulimise mu malex. Prepare yourself for opportunities. Ekabuelo sakamba zexi. Watch your spiritual life. Mu family ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Yuvale ko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Kambili bambili wanghala angili. You are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Ngabualili award ni atano na quality. I'm an unsung hero imu makiti. Visit my council for clarity. Title ya guru mugemu ili valid. You era to compare me na new era. Kunid ya suge ya papiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndipo zitinda dalamba. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndibu. Ndibu safunsa nadia pula mbali. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndibu. Mbali masuka.
Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Kimachi. KNB Records.